Aganak hirwa nirira Arwana intambara na nasaho ziba Tatsinkwa intege zanjye zibiyanga Iyo ngerageje kwigenga Induka ikigenge nkisenya Bigatuma nikura ntaho wasise Kugengwa nawe nibyo nkeneye Reka ubwami bwawe muri njye bukanze
Ntimuburetwa buruhije cyane Ntimubunyage ngwino unyure nawe
Ngwino ntwara ungire igikoresho cyawe
Ndakomeretse inyuma n'imbere
Ndabizi ko cicaye ku ntebe y'imbabazi Nyumva Mana
Ntunganya
Mana
unigure
Hey Ibande
Ibande Unigenye zanjye zose
Ahora higo ugingo bwanjye Kugira ngo abuvutse kudapfa Ese koko sinkwiye kurama Gusa iyo nitegereje aho wankuye Nsanga ariho uhari kure Nizereye mu mwuzuro w'igihe Wavuze ngo rihere Nzakomeza ngusenge Kandi ngume nkwizere